nawe, sichezi chini ya maji. Kando yako kila siku, na sio chini ya maji. Ndio tupige picha, siwezi kukuficha chini ya maji. Nataka kuwa na wewe, na sio chini ya maji. Ndio tupige picha, siwezi kukuficha chini ya maji. Nataka kuwa na wewe, na sio chini ya maji.
Chini ya maji mi na we ni kama surf na you. Let me call you baby girl as you call me boo. You are more than a crush, let's talk and do. Na wakiuliza who's the queen, I'll tell them you. Nataka unipe love bila nafasi. Mapenzi moto moto zaidi ya pasi. Na ukate kiuno kama makasi. Sitaki kukuficha uniseme kwa dadi. Twende mtaani ukaonwe na wadhi. Nataka nikutunze nisikupuuze. Sitaki nikufiche wataanza kuchunguza. Unapendeza lavi. Ndio upike picha kujirushe nai. Sitakuficha baby. Hata chini ya maji girl you drive me crazy. Vile unanipacho sitasikiza wadhi.
Niringe na we, sichezi chini ya maji. Kando yako kila siku, na sio chini ya maji. Ndio tupige picha, siwezi kukuficha chini ya maji. Nataka kuwa na wewe, na sio chini ya maji. Ndio tupige picha, siwezi kukuficha chini ya maji. Nataka kuwa na wewe, na sio chini ya maji.
Wakitaka kutubwaga love sees us through. Sikufichi chini ya maji cause I know you are true. Let me take you to Diani where the series blue. Dar es Salaam, Kampala, ukipenda majuu. Good lover, nataka nikukunje juu ya kiti go gaga. Nikukunje kwenye flow, baby chora saba. Nikuonjeshe ima penzu nifunge na kamba. Na ata wakibonga bado sisi tunatamba. Napendo unavyofanya vitu simple. Ninapagawa na yako mshiko. Kwa Rosina, Monica na pia Shiko. Ata wani kwachu najua kwa Rosiko. So tell me what you wanted to do. Show me why you wanted to go, let's go. Show me why you wanted to leave. Pack all your things that you need, let's leave.
Acha niringe na we, sichezi chini ya maji. Kando yako kila siku, na sio chini ya maji. Ndio tupige picha, siwezi kukuficha chini ya maji. Nataka kuwa na wewe, na sio chini ya maji. Ndio tupige picha, siwezi kukuficha chini ya maji. Nataka kuwa na wewe, na sio chini ya maji. Chini ya maji.
Chini ya maji,
kama safi ya maji.